nenkinga hey ngiyakhohlwa hey senkohliwe ne amnesia ngibhekene nenkinga ngiyazama ukukhumbula menkohliwe ngiyaxolisa ngiyakhohlwa hey senkohliwe.